wa mbalamusiza komu inana teda mulinya lya mukama fe Yesu mchine ekiseera kyaffe ekyamalya g'ekyemisana katuye na teda emere ey'omwoyo tuli kumulamu ogugamba nti oku waiting patiently for the Lord okulindirira n'obugumiikiriza nga tulindirira mukama waffe. Yes, kati bw'obeera osomye mu kyandikibwa kyaffe ekya Zabbuli 40 olunyiriri olusooka tugamba nalindirira mukama, oyo nno Dawudi yayogera nti nalindirira mukama n'okugumiikiriza nantegera okutu nampulira okukaaba kwange. Wano waliwo ensonga, wabeerawo okugumiikiriza mukama, okumulindirira n'okugumiikiriza. Ate Dawudi agamba nti nno nantegera okutu, nga kitegeeza nti nno Dawudi yagenda mu maaso ga mukama n'amukaabirira, mukama n'awulira okukaaba kwe. Kati mukama bwe yawulira okukaaba kwe yamuddamu, era ennyiriri ezigenda maaso zitubuulira nga bwe yamuddamu n'amuggyayo mu bunnya. Naye yali nga musajja agenda mu kubeerawo kwa mukama. Abooluganda, bwe tubeera nga tunaagumiikiriza okugumiikiriza okutuufu, tuyina okwewa mukama Katonda waffe, ye yekka asobola okutuwanirira mu mbeera enzibu, ye yekka asobola okutuyamba, ye yekka asobola okutuwa obugumiikiriza. Ffe ku lwaffe tuli baana b'abantu, tukoowa ne tubivaamu ne twesalira amagezi gaffe. Naye buli bwe tugenda mu maaso ga Katonda, amaaso gaffe tubeera tugajje buli wamu ewalala, ne tugatunuulizaani mukama Katonda. Mu kubeerawo kwa mukama Katonda mwe tufunira okumanya okutuufu. Ensi eno gye tulimu eyina okumanya kwayo, eyina engeri gy'enyoolamu amazima agali mu kigambo kya Katonda n'egatunuza ewalala. Kati bwe tubeera nga tuli bantu abatabeera mu kubeerawo kwa mukama, tutegeera ebintu okusinziira ensi bw'ebitegeera. Naye okutegeera okutuufu kuli mu kumanya mukama ng'ogenze mu kukola ki, mu kubeerawo kwe. Bwe tugenda mu kubeerawo kwe, mu kusaba, mu kusiiba, mu kutendereza, mu kusinza, mu kusoma ekigambo kya mukama, awo tubeera tugenze mu ki, mu kubeerawo kwa mukama, era ne tufuna okutegeera okwa mukama okwa Katonda, ne tuva ku kutegeera kuno okw'ensi. Kubanga okutegeera okw'ensi kuyina ebintu bye kukyusaamu, era bwe tugendera ku kutegeera okw'ensi, abooluganda, tugenda kumaliriza nga twenyamidde mu mitima gyaffe, nga twenyiikidde, nga tuwulira ennaku. Kubanga kubanga okutegeera okw'ensi okwenyiikira oku mu luzungu kuli depression. Yes, tujja kubeera depressed bwe tubeera nga, kubanga depression comes from seeing the world from the world's perspective. Okwenyikira, okwenyamira, simanyi oba kye ekigambo ekitufu mu Luganda, kikuva ku kubeera nga tulaba ebintu okuva ku world's perspective, nga tusinziira ku ngeri ensi bw'eraba ebintu, era ne tuva ku mazima nga mukama ye bw'abiraba. Bwe tuti abooluganda, it is upon us okubeera nga tuvaayo ne tugenda mu maaso ga Katonda netunoonya obwenyi bwa Katonda, netunoonya omutima gwa Katonda, netulyoka tumutegera. Bwe tunaanoonya Katonda netubeera nga twenyikira mu kubeerawo okwe, agenda kutuwa amazima amatuufu, tutandike okulaba ebintu mu ngeri endala.